wirira cyane wiganya cyane shuti ukumeze kose dushimi mana kuko arabakwifuza bati icyamba nanjye nkamera nkuriya gira kwihangana wirira cyane wiganya cyane shuti ukumeze kose dushimi mana kuko arabakwifuza bati icyamba nanjye nkamera nkuriya gira kwihangana ukumeze kose dushimi mana kuko arabakwifuza bati icyampa nanjye nkamera nkuriya gira kwihangana wirira cyane wiganya cyane shuti ukumeze kose dushimi mana arabakwifuza bati icyampa nanjye nkamera nkuriya
usifiwe,
usifiwe,
we, ewe Bwana,
na Mumba wangu, na dunia,
Mumba
wako
wajabu,
majina.